Alpha Entertainment's music.
What time is it? Petulos y chon.
Tim say bab music.
Fight. We pass through hard shit in Gavina, yes. If we know what you should want to pull bones. No, I say, Niko Zambia quest. Bena Petulo Sicho ni apa hebanes. Shuwide kano vya pefi peni. Gani ndala badi kanye kanye. Impazari bena Petulo Sicho. Noxi 20 kisi. Tiu ya diva fix. Ni juicy ya pera he mkuti haka pondo kama zitondolo. Bati fiance mkontolo. Ni kumaka ya kwa lesa mbukira. Buka kasu wataka latula. Epele fona ishiwa femo changa. Kundala mokoi yo changa ni changa. We are so hard paka detu kawekele fwe kumushiri. Wishiremu yesu ni kobiri. Eko nchiri kubulosh paka nkafyo mpeko. Niko fene inefobo mfwako. Gavena Petulo Sichon. Dala matashibala kufula muni. Halala pampi efi dunku hema pela. Na ground zero hena hafi tampa hilo. Hustle hard no retreat no surrender. Kabieke pusha mafige fwe tupenda. Tuite moko moko tatulo deshe fwe pankodoka. Indala matashilala sone ifwe tatulala. Petulo Sichon. We keep on pushing down. Gelo wakule baba mwe peshas. Yeah. Petulo Sichon.
Alpha Entertainment's music.
Nox 26. Petulo Sichon.
It's B-Side Baba Pandemic.
Kiss B on the mix.